Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22, ku rubuga rwa internet ni kuri voayacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Dream. Baby, hold me tight.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, nkuko mumaze kubimenyera ku cyumweru n'umunsi twahariye imyidagaduro, urubyiruko ndetse no kugerageza kubafasha kuruhuka neza mugihe muri musoza weekend yanyu. Iyo ndirimbo ni indirimbo Vazi, ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda umaze kwamamara cyane muri muzika nyarwanda. Nawe nta wundi ni Beni Mugisha, uzwi cyane nka The Ben, akaba ariwe mutumirwa wacu w'uyu munsi. Nyuma yuko asohoye iyi ndirimbo Vazi, araza kuyituganiraho ndetse tugaruke no ku rugendo rwe rwa muzika. The Ben, ikaze cyane muri studio za radio Ijwi rya Amerika. Yego. The Ben, iyi ndirimbo turimo kumva Vazi, umaze iminsi itarenga 10 uyisohoye. Ni indirimbo imaze gukundwa cyane, haba mu bayumva ku maradiyo yabo ndetse no ku rubuga rwa YouTube, dore ko imaze kurebwa n'abantu benshi cyane. Mbere na mbere, wakiriye gute uko abantu bakiriye indirimbo ya?
Urakoze cyane. Nakiriye neza cyane uburyo abantu bakiriye Vazi. Bigaragaza ko abantu bakiri kumwe na The Ben kuva ku ntunduro. Nagiye neza kandi bihora binkora ku mutima nk'uko murambivuga.
Vazi muri iyi ndirimbo ni indirimbo iri mu njyana ya Zouk, ni indirimbo waririmbye mu ndimi eshatu zose, unavangamo ururimi rw'Igifaransa abantu batari bamenyereye ko uririmbamo. Ubikora wifuzaga kugera kuki?
Ni ya mpamvu yo kwagura muziki. Twaje kumenya ko tujya tubona amakoment aza kuri indirimbo zacu z'abantu bari muri za Mortani, bari muri Martini, abari muri za mu bihugu by'ukuri bivuga Igifaransa byinshi. Ukabona umuntu yanditse nka commentaire arakubwira ati iyi ndirimbo ni nziza nubwo ntumva ibyo muvuga, kandi akabyandika mu Gifaransa. Byagiye bigaruka inshuro nyinshi mu ndirimbo zitandukanye za Habibi, za Nata Dusanya, noneho nza kugira icyo cyifuzo kuva kera. Ndavuga ndimwe ngomba gukora indirimbo mu by'ukuri abantu bose isi yose iyiyumvamo kandi bumva ururimi ruririmbitse muri iyo ndirimbo. So ndashimira Imana rero ko nabigezeho.
Hanyuma muri vazi ubutumwa ugerageza gutanga ni ubutumwa nyabakibe.
Vazi ni indirimbo igaragaza cyangwa se yumvikanamo amagambo y'urukundo cyangwa se umukobwa abwira umuhungu abwira umukobwa bakundana bari mu bihe byabo by'urukundo. So ni indirimbo rero nagerageje gukorera n'ubundi abafana ariko bari mu rukundo byumvikana. So indirimbo itanga message y'abantu bakundana mu by'ukuri bisanzwe nk'uko nsanzwe ndiririmba.
Hari abashobora kwibaza niba ubwo butumwa ari ubwawe.
ubutumwa buba kenshi ari bushobora kuba ubwawe bw'umuhanzi ku giti cye, bushobora kuba ubwa inspiration wenda yakuye ahandi, bushobora no kuba mu by'ukuri ibintu biba bisanzwe kuko akunda uvuga uti ubuzima bwa buri munsi. So ntabwo mu by'ukuri navuga ko ari ubwanjye, usibye ko nta nabihakana cyane.
Ndabizi icyo ni ikibazo abakunzi b'Ijwi rya Amerika baza kugarukaho cyane. Ariko The Ben usohoye indirimbo Vazi, nyuma y'izindi ndirimbo wasohoye muri uyu mwaka zigera hafi kurenye, ni ibintu ahanini abantu batamenyereye cyane cyangwa se batabaziho cyane ko musohora indirimbo nyinshi icyarimwe, n'iki cyabibateye?
Ariko uyu mwaka watangiye mfite intego nkurikije uburyo Ikinyarwanda wagiye uzamuka, ariko tugasa nkaho tugira ahantu tugasa nkaho tugendera kuri pace imwe cyangwa se umuvuduko umwe runaka, bigatuma wenda tuta blowing ngo wenda umuziki nyarwanda ube umuziki wa Afurika. So uyu mwaka utangira rero niyumvishaho umutwaro, ndavuga ni ngomba kugira icyo nkora, of course hamwe n'abandi bahanzi bagenzi banjye bazabigenderaho, tugasohora indirimbo nyinshi zishoboka kandi nziza mu gihe gitoya, kugira ngo mu by'ukuri kuko ukurikiranye usanga abafana bahora bashaka kwishima, bahora bashaka kubyina, bahora banyotewe. So n'iki kintu cyatumye ntekereza gukora indirimbo zirenze izo nakoraga mu gihe gitoya.
Ibindi bidasanzwe muri iyi ndirimbo wasohoye Vazi ni uko kenshi abantu bari bamenyereye ko musohora indirimbo mu buryo bw'amajwi hanyuma video mukaza kuzikoraho nyuma, ariko mu ndirimbo Vazi wayisohoye mu majwi n'amashusho icyarimwe. Ibi hari isomo waba warakuye mu zindi wagiye usohora ku buryo ryatumye uvuga ngo noneho reka mbisohore icyarimwe?
Nibaza ko umuhanzi wese yifuza kuba yabisohora icyarimwe, ariko edi ngira ngo ukuri ni uko hajya habaye ikintu nakwita nk'imbogamizi, ukaba wasohora indirimbo ukaba wabona ko igihe cy'indirimbo kigeze gusohoke, ariko ukabona ko wenda utari tayari yo kuba wahita usohora na video yawe. Ariko icyifuzo cya buri muhanzi nuko ni nako byahoze, nuko usohora ibintu icyari. Urugero rwa hafi naguha nasohoye indirimbo yitwa Roho yanjye, nisohora ndi mu ndege ndi kujya i Kigali, ndi kujya mu rugo iwacu. Noneho bituma ngeze mu rugo mba busy nkora akazi gatandukanye, bituma indirimbo mu by'ukuri isa nkaho isaza, ntaragaruka intahango nyishutinge cyangwa se nyikorere amashusho. Ubwo rero nabyo byarangiye nta mashusho. So bijya bibaho ko birangira mu by'ukuri udakoze indirimbo bidasohokeye igihe, ariko icyifuzo cya buri muhanzi ni uko bisohokera igihe. So ndashima Imana nuko nabigezeho nanone.
The Ben, mfite abakunzi bawe benshi, abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza, ariko mbere yuko mfungura amatelefoni yacu, The Ben, umaze gusohora indirimbo Vazi, hari indirimbo nyinshi umaze gusohora muri uyu mwaka. The Ben ahagaze ate muri iki gihe?
The Ben navuga ko ahagaze neza cyane, ntago wenda ari njye ugomba kubyivugaho, ariko nkurikije statistics zigaragara kuri ngira ngo ejo nanasharinze Google YouTube stats z'ikigi wacu, The Ben ahagaze neza kandi on the top. So ndabyishimira kandi mu by'ukuri icyo nababwira kintu uko ibiri imbere nibyo byiza kurushaho. So ndumva ariko navuga
iyi ndirimbo nanone amashusho yayo yatunganyijwe n'umuproducer uzwi cyane mu Rwanda, uyu ni Lick Lick, hari icyo wamuvugaho?
ikibiki namuvuga ibintu byinshi nyinshi cyane kuko edi iki adahari sinzi aho njyewe n'abandi sinzi aho wenda na mugenzi wanjye media bari kuko adufata turakorana nawe twembi irikingira ngadahari nibaza ko n'umuzi nyarwanda waba ntazi sinzi sinakubeshya aho waba uri so iki n'umuntu ashimira kuva ku ndundu y'umutima wanjye kandi Imana imumugisha
urakoze cyane The Ben kuri telefone dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi reka duhere kuri Ganza wiriwe neza Ganza uranyumva
ego waramwiriwe neza etikema
uri hehe
ego ndi Kigali Kicukiro
ikibazo cyawe
ego ndamukiriza yakuba umutumire
yarakumva
ego mahoro neza The Ben ego nashaka anime nta cyifuzo sinari ariko je nashaka ndamukeze ego umuririmbyi turamukunda cyane arabizi neza nakomereza ingaho
ndakunda nayo cyane
urakoze Ganza reka dufate na Hussein wiriwe neza uri hehe
ni Kanombe
ikibazo cyawe
The Ben.
Yes, Hussein.
Umuraho. Umuraho.
Ndagushimira cyane nange.
Ndagushimira ku kazi wakoze kuva ku mwaka.
Ya, wenda kunga uri inshuti ya nshuti uhereye ku mwaka ku mwaka.
Huseni utubabare telefone yawe ntago turimo kukumva neza utubabare turagerageza twongere twumve ko twakumva neza ariko reka tube dufashe undi
mukunzi
yego
nange kumubaza nange kukubaza
yego ba nyarutsa
ngiye kumubaza niba ufite umukunzi natubwire
urakoze Hussein icyo kibazo mukanya ndaha Ben umwanya agisubize Deo umwirwe neza uri hehe na mahoro mu Burundi
yego na mahoro turasimba nashaka kuvuga na Deo nageze n'ikumama
uvuze
mahoro The Ben
hola mahoro
Deo bazi ikibazo arakumva kuko dufite abantu benshi kuri telefone
nashaka kumubaza ingoma yakoranye na MB Data yo mu Burundi kandi ndashimye kumenya ni umuntu cyane kumubona kubera turamukunda cyane hano mu Burundi kabisa The Ben kiramwemeye
urakoze Deo The Ben ngo mu Burundi barakwemera kandi baragutegereje
ndabakunda cyane kandi nzabasura sonde
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema reka tuzamure iyi ndirimbo gatoya hanyuma turagaruka twakira ibindi bibazo
Kisa kanje tuba furkwanje Nukuri nareme Dori kirere Kira tuje kukavyo Wino mama tujaho batasi Wowe mbura umunotume singi Girama Wemo Fati Kiga Zanunde Kure Shema Yabato.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Iyo ni indirimbo naremeye, nayo ni y'umuhanzi The Ben. The Ben, iyi ndirimbo naremeye nayo ni indirimbo ikunzwe cyane mu Rwanda. Ubutumwa bwayo uyikora warugamije iki?
Naremeye nayisohoye maze gusohora igihe gito, maze gusohora indirimbo yitwa Fine Girl. Bangeo nyisohora mbukuri ingamije ko ari indirimbo ijya guhangana n'amasoko mpuzamahanga muri za West Africa n'ahandi. Rero mu rwego rwo kutasa nkaho nibagiwe abantu banjye cyangwa se abantu b'iwacu, mita ntekereza indirimbo yitwa Nareme. Nareme ni indirimbo narifite kera, nayanditse muri 2015 mita nkuyibika ngira ngo nibaza ko ari Imana inagufasha, ariyo ubika ikintu ugasanga igihe gisohore icyo gihe gikwiriye cyo kugira ngo gisohoke. So nibwo rero natekereje kwitanzana Naremeye iza indirimbo mu by'ukuri ikora ku mitima y'abantu, kandi yanditse neza. Nibaza ko iri mu ndirimbo nanditse, navuga nishimye cyane kuba nanditse indirimbo. Ariko mu by'ukuri nayikoze target ivuga ni iyi ni indirimbo ni y'abafana b'Abanyarwanda b'Abarundi, abantu bose bumva ururimi tuvuga.
Urakoze cyane. Kuri telefone dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Eliezer wiriwe neza? Uri hehe?
Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda,
akarere
ka Bugesera.
Ikibazo cyawe
Bebeni ashaka kumubaza agereranyije mu gihe yari ari mu Rwanda umuziki we no mu gihe agiriye muri Amerika agatangira kuhaba, niki mu by'ukuri abona cyahindutse, yaba gutera imbere k'umuziki we cyangwa se urwego yari ariho abona rwarakomeje kuba nubwo yari ariho akiri mu Rwanda, cyangwa se kuba yaragiye kuba muri Amerika hari icyo byamugejejeho cyane akabona urwego rwe bazamutse cyane?
Eliezer nkubaza akabazo nanjye. Nanjye nkubaza akabazo mbere y'uko agusubiza.
Yego.
Uramukurikira indirimbo asohora, urazikurikira?
Ndamukurikira.
Wowe ubona hari icyahindutse?
Wenda njyewe kugira ngo mpite mbona ko hari icyahindutse cyane, ubwo mba mbibajije mu rwego rw'ubushobozi.
Wowe nk'umukiriya agurishaho cyangwa se aha ubutumwa bwe, ubona hari icyahindutse?
Okay, yewe ku bwanjye urabona yaragiye kure.
Ariko yagiye kure ntago bivuze ko indirimbo zitazikurikira.
Ndazikurikira ariko nanone urebye dusabana cyane. Yego, ubu ngubu ni izo mbuga nkoranyambaga nyine, ariko ubundi mbere akiri mu Rwanda twaranamurebaga cyane, twabaga turi kumwe ubundi. Ariko ni byiza, icyahindutse cyo mbona yego, turimo twiza cyane, ariko nyine twaramubuze, ntago twakabaye turi kumwe cyane mu Rwanda tukajya.
Okay, reka the Benny subiza Eliezer ngo bakabaye bifuza ko bajya bakubona kenshi.
kandi nukuri nibyo nteganya nibyo bizabaho icyo cyo ngirageje kugisubiza birango ananyurwe imyaka ishize kuva mvuye kuba nje hano nje muri gahunda z'ishuri n'ibindi hashize imyaka myinshi ituma umuntu wewe wese niyo yabataje hano niyo yaba yajya mu kinyo yaba yajya mu kigo cy'abaturanyi hashize imyaka myinshi ituma umuntu ahinduka ndetse n'ibyo akora bihinduka bikaba byiza kurushaho cyane cyane umuntu ushaka gutera imbere nibaza ko icyo kintu cyabayeho nanjye asuko naje hano ngira ngo nibaza ko niyo nguma iki Kigali mu rugo nabwo byari kuba byiza nanone nibaza ko ari just ni impamvu y'imyaka uko umuntu akura uko umuntu atera imbere uko umuntu ashaka gukora ibintu byiza hejuru y'ibyo yakoze so nibaza ko hari cyahindutse cyane ariko atari uko naje hano gusa nibaza ko byari no guhinduka ndi no mu Rwanda ni imyaka gusa yagiye izamo ituma abantu bakura batera imbere ya
urakoze reka dufate na Laura wirwe neza uri hehe
ndi mu nkambi mahama mu murenge wa mahama n'arabirasirazuba
urakomeye
ndakomeye
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye cya mbere nambere nashaka kubaza yuko yabasekanye nko kuzi na mu Rwanda nacyo imaze kabisa ziratuzezera cyane nk'indirimbo afite imaze nk'ukwezi yitwa ndaje kabisa irabikora hano mu Rwanda kabisa cyane kabisa barayikunda cyane abantu benshi ubwo namubwiye ko yakomeza kabisa umuziki we tuwakunda cyane kabisa komereza turamukunda cyane kabisa
okay urakoze cyane The Ben ngo komerezaho uwo ni umurundi wahungiye mu Rwanda agwa magari mu nkambi ya mahama
ndaje naye ndayimutuye cyane ndaje n'indirimbo nkunda ishobora kuba iyo ndirimbo nkunda kurusha izindi byawe
indirimbo ndaje nk'uko umukunzi w'ijwi rya Amerika ndetse na The Ben abivuze reka tubareke muyumve gatoya hanyuma tugaruke twakira ibindi bibazo biva mu bakunzi b'ijwi rya Amerika
My phone can't keep up.
Battery life.
Mami wanje ndaje wese ungirira neza girira neza ni kenshi cyane satana ngota ari kimbabazi zawe iruta byose dore ndaje wese ndaje umbwire icyo ushaka tukamye imbere yawe uraho Mwazi Sindi chaha Sindi mwazi Sindi chaha Kenshi chane merugora Gataza Umba nakize amfite Jorori kabari rerire
Iyo ni indirimbo ndaje ni umuhanzi The Ben akaba nawe mutumirwa wacu mu kiganiro muri sanga cyanone The Ben iyi ndirimbo irimo n'ubutumwa bw'Imana hari abakunze kwibaza ese kuvanga indirimbo umuntu yakwita ko ari z'abisi hanyuma noneho ugatandukira noneho ukajya mu z'Imana ese kubikora cyangwa se kuzandika kugira iyo inspiration biroroshye
biroroshye mbona reka mbanze nsobanure kino nta ndirimbo nge ntabwo nemera ko hari indirimbo z'isi ngo habeho n'indirimbo z'Imana ahubwo nemera ko hari indirimbo zifasha abantu hakaba ari indirimbo zimbaza imana cyangwa ziramya imana rero nkanje rero bitewe n'ahantu nturuka cyangwa se n'umuryango mvukamo mfite background ya gikirisitu ndu umuntu waririmbye mu makorali ndu umuntu mubyeyi umbyara n'umupasiteri so ari ikintu kindimo nibaza ko niyo ndirimbye nkandaje mba numva mbaye njyewe cyane kurusha uko wenda wananyumva muri vazi kuko mbasa nk'usubiye ku isoko ryo gusenga imana cyangwa se ryo kuramya imana so ibiyoboro biranyorohera rero kuko bifata umwanya gusa wo gusenga nkasaba imana kima inspiration nyine cyane cyane ko indirimbo ziramya imana ni indirimbo urasenga gusa imana ikakwandikamo indirimbo ku mutima indirimbo rero nk'uko nabivuze kare ni indirimbo nkunda cyane cyane bitewe n'ukuntu ni indirimbo nakoze nsa nk'uyitura mama yahoraga asaba nkora indirimbo y'imana nawe azumva kuko izindi ndirimbo zanjye kenshi ntabwo ajya agira umwanya wo kuzumva kuko wenda abari kumva radiyo za gikirisitu z'iwacu mu Rwanda so rero nibwo natekereje vazi izo ari indirimbo nziza ifasha abantu benshi biranantungura kuko abantu benshi barayikunda birenze urugero
urakoze cyane The Ben kuri telefoni dufite abandi bakunze ijwi rya Amerika Claude Wirwe Claude uranyumva
ndabona ubutaha
uri hehe
inani ni mugihugu cya Zambia
ni amahoro
Zambia turashimye umutima
yego ari kugerageza uzamura ijwi ryawe ikibazo cyawe
ni nari kumva bavugira ati genda mu gihugu cya Zambia ziba ariko ndi mu Burundi
yego
agiye kurondera ubuzima
ikibazo
ari cyane dore kuko mutama bedenza ngakunda akindi indirimbo ziwe na zimwe dushyira ku mutima cyane 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 indirimbo ndaje
urakoze cyane
abimenye kuri kandi muga yaragiye yarahoze nta kugira ngo ibintu bashaje aba mutu bari bugituma akagizara turamubona kimeze atasohoye kuri ibintu byose
igituma
atakizara asohora kuri ibintu
tubaze Beni igituma atagisohora indirimbo
atagikunda gusohora indirimbo cyane yakiye
ariko ahubwo ubanza udakurikira neza kuko muri uyu mwaka wonyine amaze gusohora hafi indirimbo zigera kure nini batareja okay birumvikana ariko The Ben hari icyo wabwira Claude ni umurundi uba mu gihugu cya Zambia uvuga ko agukunda kandi yifuza ko warushaho gusohora indirimbo
namubwira ngira ngo hari uburyo bworoshye bwo gukurikirana Ben n'ibyo yasohoye hari YouTube akoze subscription kuri YouTube yanjye yada yabona ibintu bishyashya biza kuko ngerageje gusohora ibintu almost every buri kwezi so nibaza ko rero twazaguma intact muri ubwo buryo kandi azishima
Claude urakoze cyane udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika muri icyo gihugu cya Zambia
bariyo kandi benshi turimo ndababwira
urakoze reka dufate na Axel Wirweneza Axel Ranyuva Axel ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko The Ben usibye gusohora indirimbo nyinshi ibintu maze gukora muri uyu mwaka hari n'ibitaramo umaze iminsi ukora icyanyuma ndibaza ko ari igitaramo mpuzamahanga kiswe cyangwa se muri festival ya One Africa Music wakoreye mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutumirwa mu bitaramo nk'ibyo bivuze iki kuri wowe ese hari ibindi bitaramo nanone uteganya muri uyu mwaka
urakoze bivuze ikintu kinini cyane ndetse kuko bisa nk'aho biha agaciro umuziki dukora uva mu Rwanda igihe cyari kinini aho usanga ibitaramo nk'ibyo bikomeye bihuza abahanzi b'ibihangange b'abanyafurika ndetse n'ahandi bahurira hamwe ugasanga mu by'ukuri igihugu cyacu ntabwo kibaye represented ariko ku nshuro ya mbere One African Fest yatekereje ku gihugu cyacu itekereza ku muziki wacu akaba ina kona hageze so nkabanzonya nuko gukora ikindi cyabo bakora bitaramo kimeze nk'ikigenzo kisi yose bafite ikindi kizaba muri Dubai mu kwa 11 ikindi cyaraye kibaye muri UK London ijoro ryashize so icyo cya Dubai nzaba ndimo nacyo nzaba ndimo ibyo kuri ibintu bishimishije kandi n'ibindi bitaramo ngira ngo mfite biri imbere ntago biraba confirmed nibyo muri Australia maybe iwacu mu Rwanda ndetse na Canada nibigenda bifunguka bibi unfolding nga tuzonye na tuwi menya twese
hanyuma kugira ngo abantu bamenye agaciro k'ibitaramo nk'ibyo bya One Africa Music nk'urugero abahanzi muhuriramo nabo n'abahanzi bahe ese ku mugabane wa Afurika abo bahanzi bafashwe gute bari kuyihe ntera
ngira ngo One African Fest nicyo gitaramo cya mbere kinini gihuza abahanzi b'Abanyafurika bivuze ngo umuhanzi wese w'igihangange watekereza abarimo nuvuga ngo ndavuga duhereye kuri ba Burna Boy, Wizkid, Davido, Kiwa Savage, Yemi Alade hanyuma rero biterwa n'igihugu bagiyemo n'ubungubu igihe baherukaga hari muri New York bahita bongeramo Abanyamerika binaha harimo Ritimi bashyizemo Wyclef Jean uva muri Haiti ni igitaramo mu by'ukuri gihagaze nk'icya mbere by far kurusha ibitaramo byose bitegurwa bya Afro Music so ni igitaramo mu by'ukuri cya mbere
ku muziki w'inyarwanda bivuze iki
bivuze ikintu kinini nk'uko mbivuze haruguru ni ukuvuga ngo igihe cyari kinini cyane aho twumva ko dukeneye kuba recognized cyangwa se kumenya ko abantu at least bamenye bahagaciro ibyo dukora kuba rero One African Fest itekereza ku gihugu cyacu igatekereza ku muziki wacu nta force tubishyizemo nta zindi mbaraga ni uko hari amaso cyangwa se hari amatwi bafunguye bakavuga ati reka twumve n'abantu reka n'iki bafite so nibaza ko ari ikintu kinini kandi gikomeza gufungura imiryango itari njyewe gusa ndetse n'abandi bahanzi bashobora kuzitabira baviwacu
The Ben mu bijyanye no gufungura imiryango ibyo ari byo byose hari indirimbo uvuga ko yabaye breakthrough cyangwa se yatumye iyo miryango irushaho gufunguka kuri wowe nk'iyo ndirimbo ukesha aho ugeze ubu ngubu cyane cyane ku buryo umuziki wawe abantu hirya no hino ku isi basa nk'aho bawibonamo ni nk'iyihe
mbo bigiye bisa nk'aho bifite ibiciro nk'urugero rwa hafi nka One African Fest impamya n'umutima wanjye ko nabaye nahamagawemo kubera Fine Girl Fine Girl ni indirimbo nasohoye ijya ku ma top chart yo muri Nigeria ijya ku ma top chart ya Trace Africa ni indirimbo mbese yakinwe inagaragara ahantu henshi hashoboka mfite sinabajije sinigeze nanabaza impamvu bampamagaye banantekereje ariko ntekereza ko iriya ndirimbo yabigize mu ruhare hanyuma bitekereza nko ku ndirimbo nka Habibi ntago nibaza ko Habibi nayo yafunguye imiryango ikomeye cyane cyane muri East Africa nagiye muri bitaramo muri Uganda muri bitaramo muri Kenya kubera Habibi nibaza ko Habibi kandi itangaje nko kwa Habibi mu Kinyarwanda cyinshi so hari indirimbo mu by'ukuri uvuga iti iyi ngiyi ikoze breakthrough ya hano y'iki gice indi ikoze breakthrough y'ikindi gice nabazi nibaza ko izakora breakthrough y'ibihugu by'Igifaransa ugenda nyine wagura gutyo mu bikaba bitandukanye ndumva ariko
urakoze The Ben reka dufata abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika Nyabenda wirwe neza
wirwe neza
uri hehe
okay ndi hano Nyanza mu ntara y'Amajyepfo
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye The Ben namushimiraga cyane afite indirimbo nziza indirimbo ndanye wese indirimbo narayikunze iranshimisha The Ben ni umuntu n'umusore mwiza ndamushimira cyane gusa icyo namubaza aha aherereye muri Amerika yambwira se ahere mu mujyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
The Ben
ago mu ntara ya Illinois
Okay. Bibi murakoze cyane ndi umukunzi wawe mu yandi Nyanza ndagukunda iyo waje mu Rwanda
ndabasura vuba cyane rwose ndabasura vuba cyane rwose
urakoze Nyabenda reka dufate na Mugisha wirwe neza
Wewe.
Uri hehe?
Iki gari mu Rwanda.
Ni kibazo cya.
Ndasho icyambere nda nokubanza ndashuje mu hanze wacu de ben.
Ndagusubiye
cyane
nawe bazina ndumva twitirana.
Ni twa Mugisha, ni Mugisha wa Mike.
Nani nitwa Mugisha Ben.
Yego. Ni byiza cyane. Nagira ngo ikintu cyatewe numva ni ukumushimira de ben. Kuko nk'uturirimba twiza tugezaho nka twebwe urubyiruko usanga tudukundikanye nk'akaririmbo nk'akarira akaririmbo habe ibi wahoze muvugaho akarira ndagakunda cyane. Icyo namusaba ni ugukomerezaho mubaza ese nk'atwe urubyiruko nk'umuntu waba ushaka kwinjira muri muzika afite iyo mpano yagenda gute kugira ngo ayishyire mu bikorwa. Ni icyo kibazo nari mfite.
Urakoze Mugisha de Ben. Ari inama wagira uwo mukunzi wa
inama namugira ngira ngo nta yindi n'ugukomeza akabikunda nimba byumvamo kuko hari n'abayimubwiye uko abizi ikindi ndashaka gufungura nafunguye studio hano ngira ngo edi ushobora kuba warabyumvise yitwa Rock Hill Entertainment ni studio nasinyishije n'umuhanzi wa mbere muha indirimbo izwi cyane yitwa Akabanga y'umuhanzi witwa Shafi. So ni studio nshaka ku extending cyangwa cyo kuzana no mu Rwanda akagira abandi abana b'impano nkabo bayinjiramo abana badafite ubushobozi ariko bafite impano nta bakayijyamo bagakora indirimbo bagatera imbere bakabihanganye. So nibaza ko nawe nimba koko talent hari byanze bikunze bizamugeraho.
Urakoze Mugisha. Ubwo butumwa bwa Ben ndibaza ko ubwumvishije umunsi yageze mu Rwanda ndibaza kuzaba umwe mu bazashobora kungukira kuri uwo mushinga we wa studio ye. The Ben mukanya warutubwiye ko indirimbo Fine Girl ni indirimbo mu byukuri ufata nk'imwe yatumye ushobora kurushaho kumenyekana cyane cyane mu bihugu biri hanze ya Afrika y'Uburasirazuba. Reka mu masegonda make twumvisha bumva Radio Ijwi rya Amerika indirimbo Fine Girl hanyuma tugaruke twakira ibindi bibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Fine Girl by the Ben.
Prada. You say you came with a lover, but that boy is a brother. Baby, what should I do now? No, yet I wanna be a lover. Yet I wanna be a lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Baby, one more time. Girl, the way you look and the way you smile, your body feels like a bumble. Oh, can I come to your condo? Condo, I'm gonna win the condo. Fire, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the story and get the money. Fire, come dance for daddy. Come check for daddy. You can come with the story and get the money.
Radio Ijwi rya Amerika, iyo ni indirimbo Fine Girl, ni indirimbo y'umuhanzi The Ben. The Ben ni mu magambo make tubwire kuri iyi ndirimbo cyatumye uyandika hanyuma uburyo yakiriwe wabifashe ute?
Fine Girl nayanditse mu by'ukuri ari inspiration ziza kubera
kubera mudu ya party like naye nditende ndi mu kintu cya mudu cyo kwishima nta kintu runaka nagendeyeho ariko none ngerageza gukora ikintu gituma gitandukanye n'ibyo nsanzwe nkora kiri bugere kure ariko kiri bugere ka kantu nanone kagaruka kavuga ati nk'urugero nko kuvuga ati umwana w'igikondo indirimbo niza ari icyongereza yose umuntu umunyamahanga akayumva yagera hana kumva ngo umwana w'igikondo azibaza ngo umwana w'igikondo bivuze iki cyangwa igikondo ni hehe so numvaga nashyiramo akantu kagaragaza kavuga ku Rwanda cyangwa kavuga uwo ndi we hanyuma bikaba byiza kurushaho so ni ndirimbo byo kwinanditse nshaka gukora indirimbo nyine ya Paris ndirimbo y'ikirori ariko nyine nshyiramo na ka identity k'umuntu k'uwo ndi we kwa
kandi igikondo ni naho utuye
iyi kondo niho natuye bwa mbere
niho wakuriye
niho nakuriye ya
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite n'abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika Emmanuel wiriwe
Mwiriwe neza
uri hehe
ok umerere mu Rwanda ndi umunyamusanze ariko ndi gukorera muri Nyamasheke
mu ntara y'uburengerazuba
mbere na mbere nishimiye The Ben kwa mwamusuzaniye fati voru mwande mu numero big up
The Ben ngo big up
no ewa nishimiye kuba nagira nta ikibazo nshobora kuba namubaza ikibazo cyanjye kiragira kiti ese ko muzika nyarwanda tubona kenshi idakunze gutera imbere ugereranyije na biriya bihugu byo muri Nigeria ziriya za Tanzania ni igiki nkawe nk'umuhanzi umajije kuba kumenyekana cyane ashobora gukorera abandi bahanzi bakizamuka b'abanyarwanda kugira ngo umuziki nyarwanda we ube wabasha kugera ahantu ugera mu ruhando mpuzamahanga
Emmanuel guma kuri telefoni The Ben wasubiza icyo kibazo cye
na mumara impungenge mubwira ko turi mu nzira nziza irusha mbere nibaza ko na buri mwaka tugenda dutera imbere kurusha uko twari tumeze umwaka ushize so kuri inshuro rero nibaza ko turi mu nzira nziza nibyo by'ibyo twavugaga byo gusubirwa mu bitaramo bikomeye ngira ngo sinzi niba ari ubizi nabaye nominated muri Afrima Awards ziri muri awards za mbere zitanga ibihembo ku banyafurika ibi ni ibintu bigenda biba uko imyaka igenda iza ngira ngo umwaka imyaka ibiri ishize maybe yari mu bapresenters mu bantu ba president award ari ukuntu isi igenda irekonesa ibintu dukora niyo nzira pe ikintu tutakwirengagiza turacyari abaturage bakeya kompeya kuri ibyo bihugu ari kuvuga Nigeria ifite miliyoni z'abaturage zijya muri magana Kenya Tanzania ni muri mirongo turacyari bakeya kompeya to them ahubwo ngira ngo nibaza ko turi gukora neza no kubarusha ukoresheje ikinyejana ukoresheje ijanisha ubona ko turi gukora neza kubarusha
mu bahanzi b'abanyarwanda bamaze nanone nk'uko ari ubivuze kugaragara cyane umuntu yanakwibutsa umuhanzi nka Buravan watsindiye igihembo cy'umuryango w'ibihugu by'ururimi rw'igifaransa Emmanuel hari ikindi wifuza kubaza mbere y'uko nkurekura
kandi kabazo kamwe k'amatsiko nabaza The Ben ngo ese uko bamwe tuomba ngariga muri Amerika abandi ndetse twiga nimba kuko ari byo bavuga ngo ashobora kuba yiga muri Amerika na muziki ye n'ahantu ushobora kuba zimubangamira ubuzima bwe bwo kuba yatera imbere muri muzika cyane yego arazwi cyane arakunze turamwemera twese ariko nyine nawe afite byinshi byo kuba yakora kugira ngo akurikije umuziki we abe yarenga hari nonaha nawe yamamare no ku isi abe yanarenga cyane abo icyamubaye gikomeye ni iki nko kuri we ashobora kuba abona cyaba nk'imbogamizi ituma kenshi wenda nawe gusa umuziki nyarwanda ukomeza kuba abenshi baravuga ngo kubera ko baririmba muri roko rengweji ngo niyo mpamvu umuziki udashobora kuba watera imbere ariko nyine nkawe nicyo ashobora kuba yakora kugira ngo na wa mwana uri hasi uri kuzamuka utazi ngo abe yamufasha nawe yazamuka ni igiki yakora
urakoze Emmanuel The Ben mu magambo make cyane hanyuma dufata abantu
nari mbivuze mu kanya mvuga ni duhozaho yukunda ikintu uhozaho then iyo uhojejeho ukora ikintu cyiza niko nibaza hanyuma nta kintu cyabangamira talent
wakwiga wakora akazi wakora ibintu byo byose ariko ntago nta kintu wacabangamira tala cyangwa se impano kiretewe ku giti cyawe wabishaje.
Urakoze cyane. Kuri telefone dufite na Jackson Wiriwe. Jackson
Gomwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi muri Uganda Fort Portal.
Ikibazo cyane
inzira mwanye mera nkavugana na Bebe ndamukunda cyane yese kubyo budafata rwose ndamukunda birenze birenze
arakumva
Bebe
ndakumva cyane
uraho brother
uraho neza
big up big up
urakoze cyane urakoze cyane
munanye ngukunda kubi cyane ngukunda kubi cyane mana imana ishimwe kuba mama wawe yarahabaye akatubyarira Bebeni aho ari niba ari kumva radiyo imana imwumugisha rwose.
Urakoze cyane imana imwumugisha cyane nanjye
nishimye cyane ndagukunda ndagukunda ku buryo burenze uko yemera.
Jackson ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 24. Bana Bebeni ni ukuri warakuze warakuze kuza kuri ino si y'Imana warakuze cyane.
Ni ukuri urakoze cyane Jackson Imana iguhe umugisha cyane.
Mfite ibibazo bibiri nshaka kukubaza rero. So waba ukundana na Princess Priscilla?
Hoya Priscilla ni nka mushiki wanjye ntabwo dukundana.
Hanyuma se basi uzarongora ryari?
Icyo kibazo reka gisubize gutya. Ubundi nkunda kubwira nkunda kusubiza kino kibazo muri ubu buryo. Umufasha mwiza umuhabwa n'Uwiteka bivuze ngo igihe kigeze ntabwo ushobora kugisimbuka. So kugeza kuri ntabwo ndamenya ngo ni ryari ariko Imana igihe Imana ikugeze buriya ntabwo ushobora kugisiba.
Hanyuma umukobwa bita Karisa Karasiro wa umunsi
umuhanzi kazi ndamukunda rimba neza
wazamba bari yibukabye ugakora nawe indirimbo batuka amajwi yanyu ahuye byabikwamo neza mana bikuzuza nk'amagana 200 ku ijana hari niko nabivuga.
Nuko nipanga rwose nta kibazo ntugire ikibazo kizabigeraga.
Yazadukoreye indirimbo muri kumwe mana nuko tuzishima pe.
Nukuri tuzabigerageza.
Jackson urakoze cyane. Aho ngaho Fort Portal ubadusuhurize kuko dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika benshi nabo bifuza kugira ibyo babaza The Ben. Urakoze cyane Jackson kandi ugire icyumweru cyiza.
Yego nawe murakoze cyane kandi abanyarwanda bagira umunsi mwiza mbifuriza amahoro n'imigisha by'Imana.
Nawe. Kandi ijwi rya Amerika reka dufate na Fred Wirwe. Fred uranyumva?
Ndakumva neza.
Uri hehe?
Binyamirambo Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ndasa The Ben turamukunda cyane.
Urakumva
kandi nawe rwose arabizi ko tumukunda. Sawe kibona saa kumubaza reka ndase ku ntego nashaka ko ari nako hari abahanzi barimo baraza bashyashya bazamuka harimo nk'uwitwa Gisupusupu.
Yitwa Nsengiyumva? Ntabwo yitwa Gisupusupu.
Nsengiyumva. Ndashaka kumubaza The Ben, ni gute afata Nsengiyumva nka Gisupusupu? Ni gute we amufata? Akandi kabazo, urabona ko The Ben ni nk'aho ari kumwe na Medi. Iyo uvuze The Ben direct uhita wumva Medi. Sinzi nimba ariko bimeze. Njye ni kumwita Mbyumva. Iyo The Ben anjemo hahita haza direct Medi. Ni gute gisa nk'aho ari kimwe. Ni gute afata Medi? Ni gute mbese amubona mu ruhando rwa muzika? Murakoze cyane.
The Ben.
Okay. Ku kibazo cya mbere ngira ngo navuge nti Nsengiyumva ni za story ngira ngo twajyaga twiga tukiri abana za Cinderella cyangwa se umuntu uturuka umuntu ufite story nk'iya Nsengiyumva nziza kuriya n'impano itangaje kuriya birashimisha kubona iterambere rye. Nta kintu kishimisha nko kubona iterambere rya Sengiyumva. Mba proud nubwo ntabasha kubimubwira iyo mbonye ibintu ibikorwa bye aho yaririmbye uburyo yitwaye hari umugisha muri inyuma bikora ku mutima. So Sengiyumva navuga ko mukunda kandi ndi proud ye kimwe n'abanyarwanda bose dukunda Sengiyumva bitewe n'ukuntu afite na story mu by'ukuri ikurikirana n'ibikorwa bye ya background. Hanyuma haza Meddy Meddy nge na mugezanya gutya idi navuga ko Meddy nge na Meddy tumeze nk'impanga imeze nk'abantu babyawe n'umubyeyi umwe tuza turi impanga ngo umubyeyi rero mugereranya n'abanyarwanda hanyuma ubwo twe tubabana abanyarwanda baratubyaye batubyaye rimwe mu by'ukuri urukundo impanga zigira nibaza ko urukundo tugira na Meddy. Meddy is like ameze nk'umuvandimwe wanjye nkuko bivuze umugenzi wanjye uyuvuze the Ben utawumva na Meddy aje uyuvuze Meddy utawumva the Ben aje niko byahoze. Ndibuka kera twize gukora igihembo cya Rwandair tugitsindira amajwi angana tujya muri South Africa ngira ngo abantu barabyibuka. Byatunguye abantu uburyo twageze amajwi angana tukajya muri South Africa tugatwara igihembo kimwe ngira ngo nsinimba mu byibuka. Ariko icyo mvuga ni kimwe, Meddy na The Ben they are brothers and ntago bizigira bihinduka.
Urakoze cyane Freddy, uranyuzwe
kamiko nyine
nyarutsa.
Kuno nuko kari hanze y'umuziki gatoya urabona ko mu Rwanda twagize ikibazo cy'ubukene bana urabona bafunze umupaka bamaze gufunga umupaka. Okay, ntabwo wabanda ko bafunze ku computer kurabona ko nta bintu nta bicuruzwa biza mu Rwanda nkuko byakaba bivaza Uganda. Nashaka kubaza The Ben ntiyabonye nka kari akantu kabaye mu gihugu ni gute abicisha mu muziki we akavugira nk'abanyarwanda? Harimo abanyarwanda benshi bagize ikibazo cyo kwambuka ibintu nk'ibyo ngibyo, ni gute yacisha mu muziki we akavugira abanyarwanda?
The Ben, hari icyo wabivugaho hanyuma dufata undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika?
Kugira icyo mbivugaho ngira ngo sinzi kuko ndi umuntu wizera cyane imikorere ya leta yacu. So nibaza ko ikintu nk'icyo ntabwo nagitaho umwanya kuko nzi ko ari ababishinzwe bari kubikora neza kandi babikorera kuri gahunda. So sinjya mbasha gutinda aho hantu kuko nzi ko dufite abantu b'abahanga kandi bazi icyo bakora. Ndikundi kuvuga kuri leta yacu. So ndibaza ko ariko nagisubiza.
Urakoze Fred, urakoze The Ben. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Rukundo Wirwe.
Wirwe
uri hehe?
Muri Kenya.
Na mahoro?
Mahoro meza cyane kabisa.
Kibazo cyane.
Okay, The Ben ndashaka kumubaza. Okay, azaza ryari? Ndimbuka i Burundi, nategekanya kuzashika i Burundi gukorera concert. Mumbarize icyo ama ndanga kumubaza ikintu.
The Ben
ndahatekereza cyane kuhakora concert mu bihe bizaza. Mu by'ukuri byanze bikunze nzahakora igitaramo mu bihe bizaza.
Ndatekereza kuzagaruka muri Kenya umutaha wari uhari, sinzi kudekanya kuzagaruka
Kenya naho nshobora kuhagaruka mu gihe cya vuba, sindamenya igihe. Ariko ibintu byanjye nkunda kubishyira hapo na iyo nzi ko ndi bujya ahantu abantu bayimenya mbere y'igihe. So ntacyo uzabibona nawe rwose hamwe n'abandi, ariko nzaza.
Urakoze.
Okay.
Rukundo. Okay, i Nairobi muri Kenya. Mu kanya gato cyane turagaruka dusoza ikiganiro. The Ben agira n'ubutumwa aha abakunzi indirimbo Lose Control ya The Ben.
There goes my baby, my baby. There is no other like my baby. So let me talk to you before
more bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, say. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better, yeah. Just when you dive, when you swim, everything you do stays in my mind. You're too fine.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Lose Control, ni indirimbo yaririmbwe n'abahanzi The Band ndetse afatanyije na Meddy. Uyu mubano wanyu no gukorana no kuba inshuti nibyo uriya mukunzi w'Ijwi ry'Amerika yagarukagaho. Mukora indirimbo Lose Control The Band, mwifuzaga kugera kuki wowe na mugenzi wawe Meddy?
Kifuza gushira imbaraga hamwe, hari hashize igihe kinini tudakora indirimbo na Meddy. Ngira ngo indirimbo twaherukaga yari Ndi Uw'i Kigali, n'indi ndirimbo ya gospel twakoze kera. Nkuko nabivuze, Meddy twahereye kera, kuko Meddy buriya twanararirimbanye muri korali, turi abana, turirimba muri za Sunday schools, na dufite nawe na group y'abaririmbyi y'abana. We go way way back. So naherukaga iyo ndirimbo ya kera y'Imana ya gospel twakoze nyuma tuzongera guhurira muri Ndi Uw'i Kigali, kandi Ndi Uw'i Kigali twayivuriyemo n'abandi bagenzi bacu na Kate Kavuyo. So ino ndirimbo rero ni indirimbo isa nkaho yari yarasabwe n'abantu benshi, rero dushyira imbaraga hamwe dukora indirimbo yitwa Lose Control, ibaho rwose abantu barayikunda.
The Ben, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro cyacu, ariko ku bakunzi bawe niki bakwiye gutegereza mu gihe cyabo?
Navuga ko bashonje bahishiwe, nubwo baziri hanze, nubwo bari kubyina Ndaje, bari kuririmba indirimbo zitandukanye nka Nareme, ariko nibaza ko hari byinshi muri tanki yanjye, nimba ariko navuga hari ibintu byinshi muri tanki ntarasohora, kandi uyu mwaka bigomba gusohoka. Icyo niyemeje ni ukubashimisha no guhora mbashimisha, niko navuga. Nicyo niyemeje uyu mwaka, kandi vuba ndasohora indirimbo zindi nshyashya.
The Ben, umuhanzi w'umunyarwanda umaze kwamamara muri muzika nyarwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire, uganirize abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ndetse n'abakunzi bawe. Wakoze cyane.
Urakoze cyane namwe.
Ngushimire, hanyuma nshimire na engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Limasi Kalala. Reka tubasigire indirimbo Habib y'umuhanzi The Ben.
Kubana kubura